subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Subaxnimo Isniin ah bisha Janaari waa 10 sanadka 2022, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaannu idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan jadwalka cusub ee doorashada ee la sheegay in lagu dhammaystiri doono doorashooyinka Soomaaliya. Qaar ka mid a xoolo dhaqatada gobolka Bari ee waqooyiga Bari ee dalka Kenya oo xoolahoodii ku waayey abaaraha gobolkaasi ka jira, horyaalka kubadda cagta ee Somalilan oo haatan heer gabagaba ah ku dhow, wararkaasi iyo kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. Saraakiisha ammaanka ee dalka Nigeria ayaa xaddi shalay to sheegay in ay kor u kacday tirada dadkii ku dhintay weeraradii ay kooxaha hubaysan ee burcadaahi ku soo qaadeen deegaanka waqooyiga ee gobolka Samafara State ee dalka Nigeria. Dadka ilaa hadda la xaqiijiyey in weeraradaasi ay ku dhinteen ayaa lagu sheegay tiradooda 200 oo qof. Dadka ku nool gobolkaasi Samafara State waxa ay warbaahinta u sheegeen in weerarkan dad badan ay ku dhinteen uu daba socday duulaamo hore oo hubaysan oo toddobaadkii hore ka dhacay isla gobolka. Toddobaadkii hore ayaa tuulo loo yaqaana Tamera oo ka mid ah gobolka Samafara waxa lagu dilay in ka badan 100 qof oo rayda, kuwaasi oo ay ku jireen qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada oo gobolka aad looga yaqaanay. Weerarada noocan oo kale ah ayaa ku soo noqnoqda waqooyiga dalkaasi Nigeria. Dhinaca wararka, dalkan Maraykankana dabka kacay mashiinka guryaha dayriya ayaa ka qarxay dhismo weyn oo nooca apartmentska loo yaqaano oo ku yaala xaafadda Bronx ee magaalada New York ee dalka Maraykanka, waxaana ku dhintay 19 qof. Dabka apartmentkaasi qabsaday axaddii shalayto ayaa la sheegay in uu geystay khasaare ballaaran oo dad iyo dunyaba isugu jira. 19 qof ee dhimashadooda la xaqiijiyey ayaa la sheegay in 9 ka mid ahi ay yihiin caruur yaryar oo apartmentkaasi ku noolaa. Gudoomiyaha qaybta debdamiska ee degmadaasi dabka guriga uu ka kacay, Daniel Negro, ayaa sheegay in dabka uu ka bilaabmay dabaqa 3aad ee dhismahaasi oo ka kooban 19 dabaq qol ku yaala. Waxaana uu intaasi ku daray in aqalkii ugu horreeyey ee gubtay uu albaabkiisu furnaa, sidaasina ololka iyo qiiqa ay durbadiiba ku wada gaareen dhismaha intiisa kale. subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota, halkaasi aad nagala dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Soomaaliya waqti dheer ayay dib u dhaceen doorashooyinka oo xilligoodii amaba xilliga ay dhammaanayaan ilaa haatan aan la ogeyn. Shalay ayaa shirkii golaha wadatashiga qaran ee lasoo gabagabeeyey lagu caddeeyey in 25-ka bisha soo socota ee Februari lasoo saari doono amaba lagu soo gabagabeyn doono kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba suurtagal ma tahay in xilligaasi wax kasta sida loo qorsheeyey ay ku dhammaan karaan marka laga tusaale qaato xaalada uu haatan waddanku ku jiro? Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Khilaafka siyaasadeed iyo isfahmiwaaga soo laalaabtay ayaa sabab u noqday in doorashooyinka Soomaaliya ay waqti dheer dib u dhacaan, arrintan oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka. Dad badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin ahna waxa ay bilihii ugu dambeeyey dood ka keenayeen ilaa iyo xilliga dalka uu ku jirayo marxaladan doorashada ah, laakiin heshiiska siyaasadeed oo ay shalay golaha wadatashiga qaranku ku gaareen muqdisho ayaa lagu cayimay in 25-ka bisha soo socota ee Februari lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka. Marka la eego waqtiga loo asteeyo, dad badan oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in farsamo ahaan ay suuragal tahay in wax badan ay qabsoomaan, balse uu jiro walaac ah in mar kale ay dib u abuurmi karaan xiisado siyaasadeed oo ragaadin kara geeddi-socodka doorashooyinka. sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ah falanqeeye iyo bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha dalka.
Waxay ku xiran tahay in laba dhinac laga fiiriyo. Farsamo ahaan marka la fiiriyo, waqtiga waa laga faa'iidaysan karaa haddii lagu daro niyadsami, shaqadana sidii saxdeed haddii loo qabto waqtigii la cayimay waa lagu qaban karaa doorashada. Farsamo ahaan wax dhibaata ma lahan, laakiin mushkiladda taagan waxay tahay waxa keenaya in doorashadu ay sii dheeraato oo waqtigii loogu talagalay jadwalka lagu socon waayo waxay tahay xiisada siyaasadeeda abuurumaayo, caqabadaha jira, macnaha siyaasadda la isku qabanaa, arrimaha amniga la isku qabanaa. Markastoo siyaasaddu iyo amniga la isku qabtana doorashadu waa la hilmaama, marka dagaalku wuxuu noqonaa in dhanka siyaasadda la islaada. Marka haddaysan mushkilada siyaasadeed iyo caqabada amni haddaysan imaanin, doorashadu heer farsamo marka la joogo waqtiga waa laga faa'iidaysan karaa.
Marka la eego sida ay ku bilaabatay doorashada Soomaaliya, dad badan sooma aysan dhoweyn, waxaana aada loo dhaliilay sida maamulada qaar iyo gobolka Banaadir doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose ee ka dhacday loo maamulay. Cabdiraxmaan Macalin Cali oo horay xildhibaan uga soo noqday golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qaba aragti ah in doorashada aysan noqon karin mid hufan marka loo eego sida dhinacyada isku haya siyaasadda ay saameynta ugu leeyihiin kuraasta lagu tartamayo.
Meesha ka marnayn dana gaar ah oo ay kala leeyihiin dalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo mucaaradka, oo ah inay soo baxaan xildhibaano ayaga taageersan oo biri codeynayo ama la shaqeynayo biri. Danahaas gaarka ah oo ay kala leeyihiin saddexdaas qeybood ayaan isleeyahay darteed waxaa dhici karta inay dib u dhacdo ama khilaaf ka yimaado, waayo ninka gacanta ku haya maanta doorashada oo ah dalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaa dhici karta inay sameeyaan waxay israali ka aheen mucaaradka, gaar ahaan inta amar joogta.
Heshiiska ku saabsan arrimaha doorashada ee shalay lagu gaaray magaalada Muqdisho waxa uu imaanayaa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo u dhexeeya khilaaf siyaasi ah kaas oo salka ku haya hannaanka doorashooyinka. Dad badan ayaa se ka dhul sugaya qodobadii lasoo saaray sida loo fuliyo xilli aada loo dhowrayo in doorashooyinka Soomaaliya ee waqtiga dheer qaatay ay soo gabagaboobaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Kadib markii sanadkii hore ay ka carareen abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, ayaa qaar ka mid a xoolo dhaqatada degmada Dhadhaab iyaga iyo xoolahoodaba ay ku soo guryo noqdeen ismaamulka Gaarisa. Xoolo dhaqatadan ayaa iyaga iyo xoolahoodaba waxay u hayaameen gobollada Jubbada ee dalka Soomaaliya, halkaasi oo ay u raadsadeen daaq iyo biyo. Haddaba xaaladda xoolo dhaqatada ayaa wariyaha V O A ee Dhadhaab Axmed Nuur Yogol waxa uu ka wareystay Cali Cabdiqaadir Buule oo ah gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa.
Run ahaantii bilihiina soo dhaafeen abaar aad iyo aad u baaxad weyn u saameyn baa ku habsatay waqooyi bari, khaasatan degmada Dhadhaab, oo abaartaas oo saameyn aad aad u ballaaran yeelatay. Abaarta daraaddeed ayaa xoolo dhaqatadii maxay go'aansadeen in ay la cararaan noloshoodii iyo nolosha xoolahooda, ay meel kasto ay ku badbaadin karaan nolosha xoolaha iyo dadnimada, kuwaasoo qaarkood aadeen ilaa iyo Kismaayo, dhinaca Soomaaliya, qaarkood ilaa Wajeer galeen, qaarkood degmada nugu dhowe Faafi, meelo badan gaareen. Run ahaantii haddana muka alxamdulilaah, nimcada Rabbi amaatay, roob wanaagsan baa da-ay. Dadkii hadda waxay kusoo laabteen guryahoodii ama hoyigoodii inta badan. Run ahaantii dad waxaad arkaysaa haysteen 200 neef oo ari ah oo hadda nus ama 100 ama 50 neef oo ari lasoo laabteen. Dad 100 neef oo loo haysteen hadda 50 ama 30 lasoo laabteen. Geela asaga wax badan oo saa ay ma jirin, laakiin dhimashadan way jirtay. Laakiin dadka aad u saameysa ee loodii iyo arigii iyo abaartii ku saabsatay haddana dadka way soo laabteen. Alxamdulilah, roob wanaagsan baa da-ay.
Marka Cali, maadaama aad tahay gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa, waxaad sheegtay in xoolo dhaqatada intii badnayd ee ka hayaantay deegaanka Dhadhaab, isla markaana qaarkood ay u hayaameen dhanka Soomaaliya abaarihii jiray awgood, ay dib ugu soo laabteen deegaanka Dhadhaab. Marka ka waran, maadaama roob uu deegaanka Dhadhaab uu ka da-ay, bal ka waran xaaladda hadda ay ku sugan yihiin xoolo dhaqatadii soo laabatay.
Wallaahi hadda xoolaha roob kulloo uu da-ay dadka way soo laabteen, welina hadda xoolihii dib umay noolaaneen si fiican. Qaarkooda roobkii ku da-ay hataa saameyn buu u geystay. Xoolihii oo laciif ahayn roob hadduu ku da-ay, roobkii waa dhib kale sii geystay. Hadda xoolihii noloshooda iskeeda wanaagsan tahay. Dadkii hadda dadkii iyo xoolihii isku xiriyeen run ahaantii. Haddii xoolaha laabaan, dadkiina sidoo kale wuu rafaadsan yahay. Hadda laakiin waxba arkaan nolosha dib u soo laabatay. Dadkii ay joogaan meelihii degmooyinkooda ama tuulooyinka ay degnaan ay ku soo laabteen, weli dad qaar kale waxaa jiraan dibun u dhow oo dhaab soo aadayeen roob maadaama intuu yara badnaa inta joogaan hadda.
Xoolo dhaqatadan saameyn fara badan buu arrimahan abaaraha ay ku yeesheen. Inta badanna waxay ahaayeen kuwo ku tiirsanaa xoolaha, maadaama aad ka dhawaajisay in dadka intooda badan xoolihii ay dhaafeen abaarihii jiray ee xilligan ay yihiin kuwa ugu soo laabtay deegaamadooda. Marka dadkan ka waran ee markii aad ka maamulahan aad la kulantay ee dareenkooda ka waran.
Wallaahi dadkan waa dad aad dareenkooda hadda la qiyaas karma ahayn. Run ahaantii mar bee uu taagnayd isdhiib oo la yaabay. Run ahaantii xoolihii markay dhamaadeen, hadda meesha xaaladda dadkii hadda khatar ku jira. Run ahaantii hadda horaan waxa hadda rajada wanaagsan tahay. Run ahaantii waxay soo mareen hadda qadar Ilaahay ma la maray. Dadkii rajada hadda meesha horaan ahayd, hadda waxa u maraysaa in rajada soo laabatay.
Waxaad ku arkaysaa duleedka Dhadhaab xoolo dhaqato fara badan oo dib ugu soo laabanaya deegaamadoodii, oo qaarkood markaasi gaadiid ahaan dameero u isticmaalaya, qaarkood caruurtooda ay wataan, qaarkood xoolihii gacantooda ku soo haray ee markaasi dib ugu soo laabanaya deegaanka. Roob markaasi lagu diirsaday waa deegaanka ka da-ay. Marka markii laga tago soo laabashadaas iyo sidoo kale saameynta abaarta ay u geysatay, dadkan xilligan waa kuwa u baahan in la caawiyo ama la garab istaago, maadaama inta badan xoolahooda ay dhaafeen. Marka maxaa idiin qorshaysan ka maamul ahaan dadkan ee xoolo dhaqatada loo caawin lahaa?
Run ahaantii inta la socotay abaarta ka jirta, dadaal badan bay dowladdu subisay. Hadda weli waxaa noo qorsheysan program la dhahay OFTEC program oo dadkii xoolaha liitaan dowladda dib ay u gadanayso. Neefkii waa la qali, haddii la cunka dayna cuni, laakiin ruuxii intuu neefku iska baqtin lahaa dowladda la wareegaysaa. Maxaa kaloo hadda qorsho loo jirtaa in ilaa iyo guryo dhowr ah qoys dhowr aan gaarsiin wax lahayo cash transfer, lacag yar oo anol ilaa 2-3 bilood u soconayso inay gaarto. Waxaa kaloo weli wadnaa in oo raashin haddii la yiraaho, hadda 7 isbuuc soo dhaafay dowladda county raashin bay keentay degmadan, haddana wax kalan sugayna haddii la yiraaho. Marka dadaalkii weli wuu socdaa ilaa madaxa ka kabsanayn, ilaa muddo 3 bilood laga gaarayo, markaa may xoolo dib u noolaan doonaan oo xoolo suuq la geyn kara. Intaana dowladda dadaalkeedu way sii labalaabaysaa.
Waxaad ka dhawaajisay inaad wadaan dadaal ku saabsan sidii loo caawin lahaa dadkan xoolaha ay ka dhamaadeen. Markay timaado qof xoolo fara badan haystay, xoolihii intooda badan abaarta ay saameyn ku yeelatay,
wallaahi waa iska garan kartaa in maanta 200 neef la u dareereysay maanta 20 ama 30 dhex fadhiyo xaaladda ku sugan garanaysaa. Laakiin ruuxa waxaan wanaag, ruuxa maanta waxaan u wanaagsan inuu Ilaahay isku xiro. Run ahaantii Ilaahay keena wuu jooga, Ilaahay isu iska baryo, inta yar u haystana uu Ilaahay u barakee.
Markii laga tago kuwan xoololeyda ee soo laabtay, waxaa jira kuwa isla xoololey ahaa oo xoolihii markay gacantooda ka baxay tuulooyinka tagay oo ku biiray dadkii sanadii hore xoolaha ka dhamaadeen markaasi tuulooyinka jooga. Marka dadkaasi uu tuulooyinka tagay, maxaa idinka qorshaysana isla xoolaleyda ahaa?
Wallaahi dad badan oo aad iyo aad u badan baa horto jiraan oo tuulooyinka soo galeen. Dadkii hadda xoolo yar iska lahaa, xoolo iska dhamaadaan, noloshii xukun soo cararay degmada u dhow. Dadka ay ka hadda xajida dowladda inay mar dhexda lacag yar gaarsiisay. Run ahaantii haddana waxaan aawadnay aan ku sheegay hadda oo dadka inta badan dowladda cid kasta ma gaari karto, Ilaahay maada ku lidaaqa. Laakiin dadka ayaga in hadda la diiwaangeliyo oo bal aan ogaano dhihin qiimahooda iyo wixii loo qaban lahaa. Haddii hooy ay noqoto, haddii lacag yarda ku shee la gaarsiin karo, haddii raashin la gaarsiin, cunno la gaarsiin karo, dowladda qorshihii way u jirtaa. Haddana soo tiri koobna dadka intay dhan yihiin, hadda qorshahan uu jira. Haddii hadda ummadda waxaan uga baqla Dab Sub County degmayn xajiraan hadda jiraan nalay oo roobka si fiican u gaarin, waxaan baaq u dir lahaa dadweynaha reer Dab ama deegaanka marka socodka ay gaarayo in maadaama Ilaahay nimcada uu na siiyey, nimcada si wanaagsan loo qabsado. Dadka walaalaha degmada kaga imaadaan lasoo dhaweeyo, deeqii la isgaarsiiyo, biyihii iyo baadkii la isgaarsiiyo, oo dadkii walaalaha ah lasoo dhaweeyo, oo maadaama dhibka lasoo wada maray ilaa dhibka naga bixiyey.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdiqaadir Buule, gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa, oo u waramayay wariyaha V O A Axmed Nuur Iyogol oo Dhadhaab ku sugan. Halkaad kala socotaan waa V O A Washington. dowladda Kanada ayaa ku eedeysay Iiraan inaanay diyaar u ahayn inay cadaalad helaan 104 qof oo saarnaa diyaarad laga lahaa dalka Ukraine oo 2 sano ka hor la sheegay in ciidamada Iiraan ay gantaal ku dhufteen, taasi oo keentay in dadkaasi ay geeriyoodeen. Dadka ku dhintay diyaaraddaasi waxaa u badnaa dad haysta dhalashada waddanka Kanada. Xisbiga conservative-ka ee mucaaradka dalka Kanada ayaa dhankiisa waxa uu soo jeediyey in cunuqabateyn lagu soo rogo saraakiisha dalkaasi Iiraan, maadaama uu sida ay sheegeen ay ka madaxadeegeen inay cadaalad u raadiyaan dhibanayaasha. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
2 sano ayaa ka soo wareegatay kadib markii la dilay 104 qof oo ka mid ahaa 107 qof oo saarnaa diyaaradda Ukraine International Airlines kadib markii ciidamada Iiraan ay soo rideen iyagoo gantaal adeegsanaya. 50 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa Canadian, halka 30 qof oo ka mid ahna ay haysteen deganaanshaha dalkan Kanada. Ilaa iyo hadda dadkaasi ma helin wax cadaalada marka laga reebo in maxkamad ku taala gobolka Ontario ay $107 million oo magdhow ah u xukuntay 6 ka mid ah dadka eheladooda ku waayay dhacdadan, walba aysan cadeyn sida lacagtaasi looga soo qaadayo Iiraan. Dowladda Kanada ayaa dadaalo ku bixinaysa sidii dadkaasi ay cadaalad u heli lahaayeen iyadoo Iiraan kala hadlaysa arrinkan. Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo muuqaal uu soo duubay 2 sano kadib dhacdadaasi, dadka Kanadiyanka u sheegay in Iiraan ay ku guuldareysatay wadahadalka la xiriira arrinkan.
Iran has failed to meet the deadline for negotiations. We'll be vigorously continuing with other international mechanisms.
Iran waxay ku guuldareysatay xilliga kama dambeyska ah ee wadahadalka. Waxaan sii wadeynaa qaababka kale ee caalamiga ah si ay u timaado isla xisaabtan iyo cadaalad. Kanada waxay garab taagan tahay xubnaha isbahaysiga dhibanayaasha, mana san doono ilaa Iiraan lagala xisaabtamayo. Ra'iisul Wasaare Trudeau ayaa sidoo kale dhaliilay qaabka Iiraan ay u wajahayso arrinkan, isagoo xusay in dowladdiisu aysan nasan doonin ilaa dadkaasi ay cadaalad ka helayaan.
No country responsible for shooting down an aircraft should then also be in charge of the investigation. That doesn't make sense.
Ma jiro dal inta diyaarad toogto oo uu soo rido haddana mas'uul ka noqonaya baaritaanka. Waxa macna ah ma sameynayo midaas. Waxay u baahan tahay in la beddelo arrinkaas. Waan ogahay tani ma soo celinayso dadka aad weyseen. Waana ogahay inaysan jirin wax idinka biinaya xanuunka. Qof walba wuxuu ahaa mid la jecel yahay. Weligood lama hilmaami doono. Guud ahaan Kanadiyanka ayaa idinka fikiraya. Waxayna rabaan inaad ogaataan kelinimadiina, aradiina iyo murugtiinu ma ahan mid idinku kooban. Waxaan sii wadeynaa garab istaagiina Kanadiyan ahaan iyo dal ahaan. Koox ka socota dhibanayaasha ayaa dalbanaya in kiiska la horgeeyo hay-adda caalamiga ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha duulimaadka, isla markaana hay-adaha ammaanka ee Kanada ay furaan galdambiyad la xiriira arrinkan. Xamiid Ismaaciliyan oo hogaaminaya kooxda dhibanayaasha ayaa yiri dulqaadkii wuu naga dhammaaday, waxaana la joogaa xilligii ay dhammaan lahayd diblomaasiyadda, ayna bilaaban lahayd cadaaladda. Waxay kooxdan sidoo kale dalbadeen in lasoo xiro saraakiisha sarsare ee siyaasadda iyo militariga Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa todobaadkan mar kale dhaaftay waqtigii kama dambeyska ahaa ee loo qabtay ee ku saabsanaa wadahadal ay Kanada iyo xulafadeeda uga doonayeen inay ka wada hadlaan magdhow la siiyo qoysaska dadka ku dhintay diyaaradda ay soo riday. Lama oga tallaabada xigta ee Kanada iyo dowladaha ay bahwadaagtu yihiin ay qaadi doonaan ee ka dhanka ah Iiraan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
VOA Washington ayaa nagala socotaa. 4 kooxood ayaa isugu soo haray tartanka wareega semifinalka ee horyaalka kooxaha kubadda cagta ee Somaliland, kaasi oo si xiiso leh uga socda magaalada Berbera. Warbixintan waxaa argaysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakuule.
tartanka horyaalka ciyaaraha kubadda cagta ee ka socda magaalada Berbera oo soo bilowday sanadkii dhamaaday bishii December oo ay ka qayb galeen 12 kooxood ayaa shalay galab u gudbay wareega afar dhamaadka, iyada oo 8 kooxood ay sidaasi ku hadheen 4 kooxood ee semifinalka ama ciyaaraha afar dhamaadkuna ay soo gudbeen. ciyaarta aadka u xiisaha badan ayaa waxaa shalay galab ku dhexmartay garoonka Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera labada kooxood ee ku kala ciyaarayay, magaca kooxda Gaashaan Sool iyo magaca kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha Hargeysa ku ciyaaraysay. Labada kooxood oo ciyaarad u xiisa badan soo bandhigay ayaa waxaa 90 daqiiqadood ee loogu talagalay ay ku dhamaatay ciyaartaasi Berberaca isla dhaafi waayeen gool iyo gool. Goolkulaadka tooska ah, goorayaal ama penalties qofba sida uu u yaqaano ayaa loo dhigay. 5-5 ayaa lagu bilaabay sida sharciga kubadda cagta adduunku u qorayo, laakiin 5-5 rigoore ama goolkulaadka tooska ayaa koox kastaaba ay dhashatay, waxaana ciyaartii ay ku soo gabagabowday 8-9 rigoore oo ay guushu ku raacday kooxdii ku ciyaarisay magaca wasaaradda xanaanada xoolaha ee Hargeysa. ciyaartoyga lagu magacaabo Bashiir Baska waa mid ka mid a ciyaartoyga u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Gaashaan Sool. waxa uu ka dareen celiyey ciyaartan adkeed ee dhex martay kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha.
wallaahi horta mar walba ilaahay mahad iskale, wixii noo qornaa uu meesha ka qaadnay oo ku qanacsanay qadarki ilaahay, waa dadaalnay dimaadkaas soo gaarnay oo ku harnay kooxda xoolaha naga badisay. mar walba alxamdulilah taageerayaashana waxaa leeyahay aad aad u mahadsan tihiin, kuwa qadka naga daawanaya social media, kuwa garoonka noo yimid oo noo sacabtumeeyaba, waxaa naga filayseen maana keenin, waa dadaalnay insha allah sanado dambe insha allah soo dadaali doonaa.
dhinaca kale, Yaxye Boox waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha ee guushu ay raacday shalay. waxa uu ka dareen celiyey guusha ay gaadhay kooxdu.
wallaahi farxad weyn bay maanta noo tahay in tiimkayaga uu xool u iska xaadiriyay oo afar dhamaadka koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland kulli waxaanu gaadhnay guul oo qadarta alla barka laga tago dadaalkeeda aanu la nimid. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa ciyaartooyga tiimka oo runtii ah rag u carbisan ciyaaraha adag iyo ciyaaraha bardhamaadka markay ciyaaruhu gaadheen.
xildhibaan cabdikariin xasan garas waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. waxa uu ka dareen celiyey kooxda dowladda hoose Hargeysa guusha ay ka gaadhay tartanka ciyaaraha horyaalka ee magaalada Berbera ka socda iyo wareega ay u gudubtay afar dhamaadka ama semifinalka.
walaalkhadar maxaad ah kulli aad iyo aad baad mahadsantay sidaad ka warqabto walaal golaha deegaanku ciyaarihii dhowrka ahaa labadii ciyaarood ee horeba waxaa ku anu ugu tagnay annagoo koox ah dhexdhexaadnimada golaha deegaanka maru maylku nala socday iyo mar maylku xigeenkii wax ugu nala socdeen labadaa ciyaarood ee gashay labadaa wafdiye culus baanu ku tagnay. halkaa waxaad ka dheehan karaysaa inaanay wax qof khuseeya aanay ahayn ay yihiin wax guud ahaanteenooda khuseeya. runtiina waxaanu aragnaa wax aad u weyn in teamkan sportska oo tacab badan aanu gelinay maskaxdooda iyo aqoontooda iyo haddii ilaahay ku shubo ogol yahay garaadkoodaba runtii aan waqti iyo maskax iyo fikir iyo arni adduunba gelinay inay guulo noocaas oo kale ah higsadeen islamarkaasina ay ku naaloodaan inay gaadhaanba ilaa heer inay koobka qaadaan oo wax annaga runtii aanu la qabno guud ahaantayo. marka walaal wax weyn bay ii tahay arrintaasi aniga haddii ilaahay ilaana himiladayada iyo hiraalka aanu higsanayna waxa uu yahay in haddii ilaahay inaanu koobkaasi hantino annagoo ah kooxda dowladda hoose sportskeedu inuu hantiyo oo isagoo magaca dowladda hoose ku ciyaaraya hawshaasi ay ahaati guulisu oo ti guud ahaan Hargeysa gaar ahaan caasimada maxaan dhahdaa tiimka golaha deegaankaba.
afarta kooxood ee hadda usoo gudbay semifinalka ama wareega afar dhamaadka ee tartanka horyaalka kubadda cagta Soomaaliland ee ka socda magaalada Berbera ayaa waxay kala yihiin kooxda dowladda hoose ee Hargeysa, kooxda dowladda hoose Ceergaabo, kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha Hargeysa iyo kooxda Goodir Hargeysa. Qadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Haatana Australia. Dalka Australia waxaa maanta ka bilaabmay tallaalka xanuunka COVID-19 ee caruurta da'doodu u dhaxayso 5 jir ilaa 12 jir. waxaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan noo soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo.
maanta oo isniina ayaa si rasmi ah loo bilaabay in la siiyo tallaalka Pfizer-ka caruurta da'doodu u dhaxaysa 5 ilaa 11 sano jir, kadib markii sanadkii hore dabyaaqadiisu ay ansixiyeen waaxda caafimaadka iyo badqabka dowladda Australia in ilmaha ay qaadan karaan tallaalkan. waalidiin badan ayaa isku raacay in ubadkooda ay tallaalaan, halka kuwo kalena ay weli ka fikirayaan in tallaalka ay siiyaan caruurtooda iyo in kale. inkastoo aysan hadda ay qasab ahayn in ilmaha 5-11 sano jirka ah la talaalo, haddana waxaa jirta soo jeedin ah in cudurkan uu xitaa aad u soo rito caruurta yaryar, sidaa daraaddeedna lagu wacyigelinayo waalidiintu in ilmahooda ay talaalaan. Waalidiinta diida in caruurtooda la talaalo ayaa lagu booriyey inay talooyin caafimaad weydiistaan dhakhaatiirtooda gaarka ah, sidoo kalena ay ka akhristaan talooyin lagu kaydiyey bogga internetka qeybta ay ku leedahay wasaaradda caafimaadka. Soomaalidu ayaa ka mid ah dadka aan weli go'aansan. Qaarkood oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inaysan ku degdegi doonin talaalkan caruurta yaryar, balse ay eegi doonaan ilaa toddobaadyada soo socda. Hase ahaatee, iskuullada waddankan Australia ayaa dib loogu laaban doonaa bisha soo aadan Febraayo horaanteeda. Waalidiintana waxaa lagu dhiirageliyey ka hor intaan iskuullada lagu noqon in ay ugu yaraan caruurtooda siiyaan talaalka midkiisa koowaad. 80% caruurta da'dooda u dhaxaysa 12-15 sano ayaa qaatay midka koowaad, halka 73% ay labada talaalba qaateen. Waxaa sidoo kale loogu baaqay in caruurta 5-11 jirka ahna ay sidan oo kale u qaataan talaalka. In ka badan 7 million oo caruur da'dooda u dhaxaysa 5-11 sano ayaa dalka Mareykanka qaatay talaalka koowaad, sida dowladda Australia ay sheegtay, iyadoo 4 million na ay qaateen labada talaalba. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim. Halkaas aad dhegeysteen lagala socotaan waa V O A Washington, idaacaddii subaxnimo ayaa gabagabo ku dhow. Muusikaasi aad maqlaysaanna wuxuu horrac u yahay codka dabacsan ee Khadra Daahir, ciga mid ka mid ah heeseheeda aan wada dhegeysanno. heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka. halkaas ka dhageysanayseen waa V O A Washington. mar kale intaan hawada ku kulmayno. Waa Sahre Cidle iyo Bashir Abikar iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaatay, Nuur Xasan Nuur, dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe waxiin salaay.
Modem, Tommy McNeil. At least 19 people have died, dozens injured, when a fire tore through a high-rise apartment building in New York City on Sunday. Its mayor said in one of America's worst residential fires in recent memory. During a news conference, the mayor, Eric Adams, said many of the victims were very young. The fire commissioner said a portable electric heater was to blame, according to a physical evidence and firsthand accounts by the residents there. At least 200 firefighters responded to that blaze, which broke out in mid-morning on the second and third floors of a 19-story building several blocks west of the Bronx Zoo. Many of the injured suffered from cardiac and respiratory arrest, according to the New York Times. U.S. Secretary of State Antony Blinken Sunday criticized Kazakhstan's shoot-to-kill order against protesters accused of causing unrest, calling for the policy in the Central Asian nation to be scrapped altogether. U.S. President Joe Biden's top diplomat told ABC the shoot-to-kill order is wrong and should be rescinded. More than 160 people have died and nearly 6,000 have been arrested in Kazakhstan following violent riots this week in the energy-rich nation of 19 million people, citing the health ministry. The figures, while not independently verified, mark a significant increase from a previous toll by officials who said 26 armed criminals have been killed and 16 security officers had died. Again, U.S. Secretary of State Antony Blinken is criticizing Kazakhstan's shoot-to-kill order against protesters who are accused of causing civil unrest in the region. There is more at voanews.com. This is VOA News. Iran will face severe consequences if it attacks Americans. That's according to the White House on Sunday, including any of those sanctioned by Tehran for the 2020 killing of General Qasem Soleimani in a drone strike. White House National Security Advisor Jake Sullivan said Iran's sanctions on Saturday came as Tehran's proxy militias continued to attack American troops in the Middle East. Iran on Saturday imposed sanctions on dozens of Americans, many of them from U.S. military, over the 2020 killing of Soleimani. Iran's foreign ministry said 51 Americans had been targeted for what it called terrorism and human rights violations. Soleimani was killed in Iraq in a drone strike on January 3rd of 2020, ordered by then U.S. President Donald Trump. Somali leaders announced Sunday that they had struck a deal to complete parliamentary elections by February 25th after repeated delays that have threatened the stability of the troubled country. The agreement was reached after several days of talks hosted by the prime minister with state leaders aimed at ending an impasse over the polls. They have been long loggerheads over the long-delayed elections, with fears their squabbling could erupt into violence. Aid agencies have suspended operations in an area of Ethiopia's stricken Tigray region, where a deadly airstrike hit a camp for people left without a home by the country's 14-month war. That's according to the UN. The raid came only hours after the Ethiopian government had issued a call for national reconciliation and sparked renewed calls for an alarmed international community for an end to the brutal conflict. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said in a statement to AFP that the attack at midnight Friday in a town in northwestern Tigray had caused scores of civilian casualties, including deaths. That's according to preliminary information. The Chinese city with around 14 million people has tightened exit controls and now requires residents to obtain approval from employees or employers or community authorities before leaving town and a negative COVID-19 test. That's in within a 48-hour period of departure. Northern Coast City reported 21 domestically transmitted cases with confirmed symptoms Sunday. That's according to the National Health Commission on Monday. And that's up from 3 days earlier. The city government announced the new rules in a statement late on Sunday. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, January the 10th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. 8 agencies have suspended their work in parts of Ethiopia's Tigray region after a deadly airstrike on a camp for displaced people. UNICEF has expressed outrage, saying that the attack may constitute a violation of international humanitarian law.
Refugee camps and IDP settlements are civilian objects under international humanitarian law, and they provide humanitarian services, and that includes schools hosting displaced children and families.
UNICEF spokesman Louis Vigneault-Dubois. After nearly 2 years of closure due to the COVID-19 pandemic, students in Uganda are returning back to school. We have some of their reactions.
Not only is the learning, but also the fun we have at school. Yeah, I'm very excited.
And Nigerian authorities say the death toll from attacks by armed groups in northwest Zamfara state this past week has risen to more than 200. We have those stories plus the Africa Cup of Nations underway in Cameroon coming up right here on Daybreak Africa. And for our top story, aid workers and eyewitnesses told media that an airstrike in Ethiopia's northern Tigray region had killed more than 50 people. The Reuters news agency reports at least 30 others have been wounded after a camp for the internally displaced people was hit Friday night. Gelmo Dawit reports from Ethiopia's capital, Addis Ababa.
An airstrike in Ethiopia's Tigray region reportedly killed 56 people and injured at least 30, including children, in a camp for displaced people. Aid workers told Reuters Saturday, citing eyewitnesses and the local authorities. Ethiopian government officials have not confirmed the reported strike that hit an area of the Debi town near the border with Eritrea. Aid workers, who asked not to be named because they are not authorized to speak to the media, told Reuters this strike occurred Friday night. An aid worker said victims were brought to Shireshul General Hospital, adding the camp was a residence for elderly women and children. The reported airstrike happened after the government released detained Tigray People's Liberation Front senior leaders and other politicians Friday night in an attempt to curb the country's crisis. Ethiopia's government communication service announced the release of Sabahat Nagga, one of the founders of the TPLF, Abay Oldu, a former head of Tigray region, Jawar Mohammed, Iskender Nagga, and others. Speaking to the state-run news agency Saturday, Ethiopia's Minister for Justice, Gideon Timotheus, said the individuals were released after the government dropped criminal charges against them. Their charges were dropped to facilitate the national dialogue set to happen soon, said. As you know, the country has established a commission for national dialogue, and releasing them will make the process more inclusive and valid too. Ethiopia introduced the process of creating a national dialogue commission in December. Justice Minister Timotheus says the government wants every part of society in the country to take part in the process. In remarks Saturday, he revealed the government has also dropped charges against Debretsion Gebremichael, Tigray's region head, and 5 other TPLF officials. But there is no confirmation whether the TPLF will be part of the upcoming national dialogue. UN Secretary General Antonio Guterres has welcomed the decision to release detainees. He has called on the two parties to end hostilities and launch a credible and inclusive national dialogue. Tigray forces announced in December they are pulling out of parts of Ethiopia's Amhara and Afar regions as part of a ceasefire agreement. In a later address to the United Nations Secretary General at that time, Gabriel Mikael said demands, which includes establishment of a no-fly zone over Tigray's airspace. Aid agencies told Reuters this week at least 146 people have been killed and 213 injured in airstrike in Tigray since October 18. But the Ethiopian government denies targeting civilians during a 14-month conflict with Tigray forces. Galmudait for VOA News, Addis Ababa.
And aid agencies have suspended operations in an area of the Tigray region where the airstrike took place. And meanwhile, UNICEF has expressed outrage at the airstrikes, saying in a statement that refugee camps and IDP settlements are considered civilian objects, and therefore attacking them may constitute a violation of international humanitarian law. UNICEF spokesman Louis Vigneault Dubois told VOA that his organization is continuing calls for both sides to cease hostilities.
Refugee camps and IDP settlements are civilian objects under international humanitarian law, and they provide humanitarian services, and that includes schools hosting displaced children and families. Failing to respect and protect them from attacks may constitute a violation of international humanitarian law. UNICEF renews its call for an immediate cessation of hostilities. We saw initial signs of progress in the past several weeks, so we urge all parties to the conflict to build on that to adhere to international human rights, humanitarian, and refugee law. We also urge all parties to facilitate humanitarian access and to protect all children from harm.
That was UNICEF spokesperson Louis Vigneault Dubois. And TPLF spokesman Getachew Reda claimed in a Twitter post Sunday that the Eritrean military had launched attacks against its fighters in northwestern Tigray on Saturday. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. Nigerian authorities say the death toll from attacks by armed groups in northwest Zamfara state this past week has risen to more than 200 people. The attacks, which began Tuesday, lasted until Thursday across 9 villages. Authorities say more villagers remain unaccounted for.
Zamfara state residents say the attacks were retaliation of last week's military raid against the bandits. Military airstrikes last Monday around the armed men's hideout in the Gusami Forest hideout, as well as the Tamre village in Zamfara, reportedly killed more than 100 bandits, including two of their leaders. Large numbers of angry motorcycle-riding bandits hit back at local communities in reprisal for days, shooting people on sight and burning down houses. State authorities initially said 58 people were killed, but authorities on Saturday said more than 200 bodies were buried and scores of other people were missing. Last week's attacks are among the deadliest seen in the region in years. Authorities say up to 10,000 people were displaced and too afraid to return to their homes. On Saturday, Nigerian President Muhammadu Buhari said in a statement, quote, "The latest attacks on innocent people by the bandits is an act of desperation by mass murderers now under relentless pressure from our military forces," end quote. Security analyst Kabiru Adamu says security forces have been making progress and gives a reason.
One of the key bandits by name Bello Turiji wrote a letter last month where he indicated his willingness to, as it were, end what he's doing. The letter was very clear.
Zamfara State Police spokesperson Shehu Mohammed said authorities were gathering intelligence on the attacks from the villages and victims and would aid future operations.
The information we got would surely assist the security agencies in trying to record more successes operations.
Northwest and central Nigeria are recording spikes in attacks on communities, looting, and mass kidnappings for ransom that began in late 2020. The government has repeatedly promised to address the issue. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria. Voice of
America. In response to Mali delaying elections, the Economic Community of West Africa States, ECOWAS, is imposing economic sanctions on the country, including closing their borders with Mali and severing diplomatic ties. The 15-state regional bloc said on Sunday after an emergency summit in the Ghanaian capital, Accra, that it found the proposed timetable for a transition back to constitutional rule in Mali totally unacceptable. Mali's military government proposed in December a 5-year extension of the transition to civilian rule after originally agreeing to a period of 18 months. Protesters gathered Saturday in Bamako to call for a return to democracy. This is the first public demonstration since the government's announcement of a 5-year plan, a contrast to the many pro-military demonstrations that have been held in the country. Annie Risenbach has more from Bamako.
About 100 protesters gathered at noon at Bamako's Martyrs Monument to demand a swift return to civilian rule after Mali's military government proposed a 5-year transition plan in December with the next presidential elections in 2026. The Martyrs Monument commemorates March 26, 1991, when government soldiers fired on pro-democracy protesters, killing many. This assembly marks the first anti-transition demonstration since the government announced the 5-year plan. Ibrahim Khalilu Thera, one of the demonstration organizers, said military leaders proposed a 5-year transition period without consulting the people.
En réalité, s'ils avaient proposé au moins une transition, une période courte de 6 mois, le peuple pouvait comprendre.
In reality, he says, if they had proposed at least a transition of a short period of 6 months, the people could have understood. But we can tell that these people don't have the will to organize elections, not for February, because they could have organized for February. But there weren't prior arrangements. There weren't preparations. There wasn't the political will. Sina Thera, 23, a student at the University of Bamako, was originally in support of the military government when they first took power in August 2020 in a coup d'etat that ousted President Ibrahim Boubacar Keita. The August 2020 coup followed months of anti-government protests in Bamako, some that ended in the killing of protesters by security forces. When the current military leaders first came to power, they were met by large crowds and widespread support in the streets of Bamako.
Avant, je les soutenais beaucoup. Ouais, parce qu'ils ont venu parachever la lutte.
He says that before, he supported them a lot because they came to finish the fight started by the Malian population. Once the fight is done, though, and the fight was victorious, it's time. The promise they made is very sacred. They set a deadline. A coalition of major political parties rejected the military government's 5-year transition proposition earlier this week. Mohamed Ag Asori, a political analyst and consultant, says it's not so important whether or not the march Saturday has a large number of people, because for months there was a complete lack of opposition. Some time ago, he says, there were only supporters of the transition that could be seen here and there. There's now an emergence of a new poll, a new opposition that's organizing itself. And people listen to what they're saying. It's just the beginning. There have been press conferences. Now they're starting to demonstrate on the ground. And I think there will be more actions in the future in this sense. He adds that everything will depend, however, on what happens this Sunday, January 9th, when the Economic Community of West African States, ECOWAS, a 15-nation regional bloc with a mandate to promote economic integration, holds an extraordinary summit on Mali in Accra, which may lead to an agreement between ECOWAS leaders and Mali's military government on a shortened transition period. Annie Risenberg for VOA News, Bamako, Mali.
After nearly 2 years of closure due to the COVID-19 pandemic, primary and secondary school students in Uganda will this Monday return back to school. Both teachers and students are in high spirits ahead of the reopening. Reporter Mugume Davis Rwakarinji visited one school and files this report from Kampala, Uganda.
A group of teachers and support staff of Buziga Islamic Primary School in Buziga, a Kampala suburb, engage in different activities as they prepare for the reopening of school. Some teachers pin reading charts on the board, while others sweep the classrooms. Lumbuye Awali Muloli, who teaches in upper primary school, explains.
Okay, as you see here, these ones are very busy cleaning for us the chairs. These chairs are for P2 kids. They've been dirty. It's been long without underuse, so they're cleaning them as they prepare for the learners to come. So as we go this way, you can see the teachers are very busy working on the classroom environment.
Lumbuye says he missed teaching, but with no sources of income, he had to engage in some income-earning businesses, selling some foodstuffs so he can support his family.
There are some activities I've been doing within the COVID lockdown, and they yield a lot of money than teaching. But, you know, once you do a job and then you just called by God to do that job, well, even if you go where, you will come back. I just want to say teaching is in blood, and then I believe it's a call from God.
Schools in Uganda were closed in March 2020 as a way to curtail the rapid spread of COVID-19 in the country. Universities and higher institutions of learning have since subsequently been reopened, albeit in a staggered manner, to allow standard operating procedures such as social distance. There have been concerns that some teachers may not return to school after engaging in other lucrative businesses. Nadia Wilberforce, the headmaster of this school, confirms. He also says apart from missing some teachers, some support staff won't be returning back to school. The school has also had taken available teachers through psychosocial support because...
2 years. It is something big because now we are going to receive different categories of learners. The stubborn ones, those ones who are pregnant, those ones with immorality. And now we have trained the teachers. We have trained the support staff, I mean the matrons, cooks, askaris, so that they are prepared of the kind of children they are going to receive.
Agre David Kibenge, the permanent secretary in Uganda's Ministry of Gender, Labour and Social Development, says they are well aware of the plight of teachers, mainly those in private institutions. He says the government has availed some 300,000 Uganda shillings, or about $100 package, to teachers to help them cope with financial difficulties as they resume teaching.
Schools, private schools especially, have been closed since March last year, while the vast majority of sectors have been fully or partially reopened, the education sector remained largely closed.
Teachers in government schools continue to receive payment from the government. For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarinji, Kampala, Uganda.
Education advocates and researchers estimate that COVID-19-related school closures have affected more than 1 billion learners worldwide. In Africa, they say, the impact of the K-12 student education has significantly widened the achievement gaps, especially among historically disadvantaged students, like girls. So after almost 2 years at home, how are students in Uganda reacting to the news of their schools reopening? We reached some of them as they prepared to head out to their schools.
My name is Ladona Karen. I'm in year 10. I'm so glad that we are reporting back to school, and we thank the president for that. I think this has been 2 years now since we have not been going to school, and it has really affected me in the learning. And not only is the learning, but also the fun we have at school, and we are very excited.
I'm Akakunda Dorothy. I'm 16. I will be 16 in August. My God, you have said I will be happy because I missed the school when I was in holiday. At this pandemic, I've been selling masks and shoes on the road, on the street.
I'm called Nyonga with Cedric, and well, we've been locked for some time, so it will be a bit new to us. It will be like going back to school in a fresh way. It will be a bit hard to cope up with the situation, but I guess with time we shall get used again. And been playing football mostly, but then I've been helping my parents out with some stuff. I've also been learning some, I've been having some music lessons.
My name's Amkalema Jordan. I feel well when I'm going back to school. That is very good from the lockdown. It has been a long time without going to school. I was working here with my mom, trying to help her. Then I'm going back to school.
My name is Jemima. I'm in year 12. I'm so glad that the president was able to open schools, not only for me, but for other people, like other kids, because most teens, are, like girls, have been getting pregnancies and all that because of the lockdown that was, I think, 2 years now. But now since the president has opened, it will help to reduce on that. And I know everyone out there is excited about going to school and having fun and seeing their friends and all that. And it would help to catch up because most people have grown old in their classes. Like, you can find someone in P7 and they are 17. But now since the president has opened and he said that everyone will skip a class and go to the next class, that was so nice of him, so because it will enable us to at least not feel bad about our ages in different classes.
Those are Ugandan students reacting to news that their schools have reopened after 2 years of shutdowns due to the COVID-19 pandemic. And now it's time for Daybreak Africa Sports with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you, Jackson. Begin the sport with the 33rd edition of the African Cup of Nations, which got underway on Sunday in Cameroon at the magnificent 60,000-seater Olympe Stadium. The Nations Cup has been delayed by a year as a result of the coronavirus pandemic. CAF President Patrice Motsepe, in his opening remarks at the tournament, said Africa is sending a strong message to the rest of the world by hosting the tournament.
The last remark I want to make is, let us send a message, because we want to work together with Europe, we want to work together with football, we want to develop football in Africa, but we also want to send a message to the 54 countries. The CAF, AFCON, Total Energies, AFCON Cup is in Cameroon, is going to be the best that has ever been taken place, and we want to inspire all the people of Africa. We must believe.
The first game in Olympic Stadium, which followed a colorful opening ceremony, served up an absorbing contest. Cameroonian captain Vincent Abubakar scored a brace of penalties as host Cameroon came from behind to beat COVID-ravaged Burkina Faso 2-1 in the opening game. Gustavo Sangare had given Burkina Faso the lead, but Abubakar equalized from the spot 5 minutes before the interval after a VAR review. The 29-year-old, who netted the winner in the 2017 Cup of Nations final against Egypt, then scored what proved to be the decider in the first half stoppage time, and it was only denied a hat-trick by an offside flag after the break. The second game of the day saw Cape Verde claiming a key victory to open their African Cup of Nations campaign, defeating Group A rivals Ethiopia 1-0. The match hinged on an early red card suffered by the Wailea Ibex, allowing the Blue Sharks to control the game and strike through Julio Tavares as they picked up all 3 points and joined Cameroon at the head of their group standings. Some Cameroonian fans who were at the Olympic Stadium in Yaoundé told me the victory. Some Cameroonian fans who were at the Olympic Stadium in Yaoundé told me the victory was hard fought, even though it was won through penalties.
Yes, we deserve to win, and our guys actually had to do more because we had lots of lapses in our attack line, and so on. The goals that we had to register today were supposed to be more. I think that's what I think about the match.
And honestly, it was a great game, fantastic game. We started very well, but at the end, at the beginning was a bit weird because the score was a bit awkward, but finally, I do believe we deserve the win, and we did it. Fantastic for the first game. What else?
And that's it on Daybreak African Sports. I am Samson O'Malley in Yaoundé, Cameroon, covering the African Cup of Nations. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. We are also on all social media platforms. So we are on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Just search for VOA Africa. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good week ahead.
Maxwell, host of Music Time in Africa. Join me every Saturday and Sunday for an hour of awesome African music. Wake up, dance this music. Like to stay on top of new music trends, breakout artists, new releases? maybe you just love the classic styles and artists of the past. Or simply the sound and feel of a good beat. Whatever your pleasure, you can get it every week right here on Music Time in Africa. So join me on your local FM station, Saturdays and Sundays at 1500 and 2000 UTC.